Pose
Saldito
Mario
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeninga tani, boy ushani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Kwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati.
Tuna tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili ya
umenifanya kicha.
You make me sing, oh.